Radio KB.
Hey, haya kuwa mapenzi, bali hukumu ya moyo. Mwanzo nilijua, mapenzi ulindwa na vitendo. Nyendo zako za skendo, naziba puwa zinanuka uvundo. Mbono menizalilisha, nguwe zimeshe chanika. Hazalani na shindwa chutama, penzi umetia sumu. Hazalani na shindwa chutama, penzi umetia sumu.
I'm lonely, I'm lonely, I'm lonely. I'm lonely, lonely, I'm lonely. I am a penzi, I'm lonely, I'm lonely. Hey, I am a penzi, I'm lonely, I'm lonely, I'm lonely, I'm lonely.
Tamu ya mapenzi imeisha, kukupenda wewe sitoweza. Kutwa mtaani kuchombeza, mabwana hadharani wanachovya.
Leo nalivua pendo, lenye nyendo nyingi na skendo. Ningejua ni muoe Aisha, ila moyo kaupiga tindo. Leo nalivua pendo, lenye nyendo nyingi na skendo. Ningejua ni muoe Aisha, ila moyo kaupiga tindo. I'm lonely, I'm lonely, I'm lonely. I'm lonely, lonely, I'm lonely. I am a penzi, I'm lonely, I'm lonely. Hey, I am a penzi, I'm lonely, I'm lonely, I'm lonely, I'm lonely.
Kumbe wapi paka shume uchoki kukwalula. Walu walu wa mapenzi wana kukwaluza. Hazalani na shindwa chutama, penzi umetia sumu. Hazalani na shindwa chutama, penzi umetia sumu.
I'm lonely, I'm lonely, I'm lonely. I'm lonely, lonely, I'm lonely. I am a penzi, I'm lonely, I'm lonely. Hey, I am a penzi, I'm lonely, I'm lonely, I'm lonely, I'm lonely.
K-Town, Side, yeah. Ivani boy, Jamalang. Yo KB, haha, big up sana.